Gen RVK minɛna arabadon wula fɛ ni makofɔlɔ in bɛ baara kɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Organisation Sans. A kɛra mɔgɔ laban ye min minɛna nin kalo damadɔ laban ninnu kɔnɔna la. San Seyid Kam minɛna a selen kɔfɛ Wagadugu pankurunjigiyɔrɔ la min kɛra ka taama dɔ senfɛ ka bɔ Burkina Faso duguba filanan Bobo-Dioulasso. Nin baarakɛ cakɛda in n'o ye Sansi ye ye laseliw kɛ o nɔgɔnin fɛ k'a fɔ ko o dusukun kamikaminen don ka kɛɲɛ n'u ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ u ka welekuli ye jamana kɔnɔna la. Sereya dɔw y'a yira k'a fɔ ko cɛlaka dɔw minnu suguyamadɔ nana tuma min na u labɛnnen don faso jamafini na u ka kɔrɔ k'a minɛ ko ka taa n'a ye. Kam kiritigɛla kɔrɔ don min lakodɔnnenba don a fa jamana kɔnɔ ni Burkina Faso jamanatigi kɔrɔ Tuma Sankara u ka curunnadonni ye. O min sigira fanga kunna san 1983 k'a faga san 1987 min kɛra fanga dafiri dɔ senfɛ u ka jamanatigi kɔrɔ Blaise Compaoré fɛ. Kam ye jɛkulu min bɛ wele ko Citoyen Balais Citoyen jati de i n'a fɔ kulu min ka wulikajɔ fanga bonyana ka jamanatigi kɔrɔ Compaoré ka fanga dafiri san 2014. Mɔgɔ camanba de minɛna dɔw bilala kiriko bolo kan Burkina Faso finitigi fanga fɛ. O min sigira fanga kunna fanga dafiri kɛlen kɔfɛ septemburukalo san 2022 o kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔya di Kapitɛni Ibrahima Traoré ma. Ni jateminɛli ninnu kɛlen kɔfɛ nin kalo laban damadɔ ninnu kɔnɔ cakɛyɔrɔ groupe Sansi ye welewelekan bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma ko ka kam labila. U y'u bolokɔni kɔni turu ko minɛli banbali min bɛ ka kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na bɛna sɔn ka gɛlɛyaba de di u ka jamana fanga ani jamana kɔnɔ sariyakow kun kan.